Jerusalem, Ikayalami. Gilondoloze, uambenami. Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami. I'm not perfect, I came from